happy and never say Bambi Bambika. Na juicy jale ni wazi minsha Bambi Bambika. Adi 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 Bambi Bambika ka Bambi Bambika. Adi Bambi Bambika ka Bambi Bambika.
Hey. Tuko na mola tunajiachilia leo. Bati yetu ikiwafikia leo.
Bambi Bambika ka Bambi Bambika. Adi Bambi Bambika ka Bambi Bambika.
Hey. Karibu kwa ipati leo. Tunauza imani bila mani leo. Ametutoa mbali huyo. Uliza kaswa tatuwati leo.
Niko chupri kwa pori. Mboka lazima, itachapwa siwori. Kwa dimanga, sozirudi ningori. Chada sakwa, nuza meda sichoki. Na kachoki, nika konki katoti. Kani babi, amedai atacheza. Kani guangi, nilazima chezewe. Pewa pewa, saksuliwa perembwa.
Bambi Bambika, ka Bambi Bambika. Adi Bambi Bambika, ka Bambi Bambika.
Hey. Tuko na mola tunajiachilia leo. Bati yetu ikiwafikia leo.
Adi 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 Bambi Bambika, ka Bambi Bambika.
Nemucheki na konyagi kukanyagia. Kamucheki na konyagi kukanyonga. Kuda kukacheki muda kakafisia. Juzi suzia kamukazia. Kanipedi neketanunda kupata. Kani lady heri pesa kwa kibanda. Nikidredi nizipande fertilizer. Tukimedi kwa kinganya tukikata.
Kani mboka bana staka ukota. No kimbele mbele ustanka ukota. Kani family na Dyson dota. Round ya stick tatu tatu kambota. Penda stare, sautare. Wezi bagen stare. Pumuli data bokando stare. Mi bon stare. Sinu asili kakam kusele.
Rada safi ane base Bambi Bambika. Na juicy jale ni wazi minsha Bambi Bambika. Adi 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 Bambi Bambi ka ka Bambi Bambika. Adi Bambi Bambika ka Bambi Bambika.
Hey. Tuko na mola tunajiachilia leo. Bati yetu ikiwafikia leo. Everybody leo. Fungu wa radio ni leo. Leo. Collab of the year ni leo. Leo. Fungu wa radio ni
Bambi Bambika.